Yo, Sani.
Yo.
Mojo.
Hey, hey, you good? Why me? Unufanya vitu siku dani. Hey, hey, you good? Try me. Kukushua bado nani die me. Hey, hey, you good? Why me? Unufanya vitu siku dani. Hey, hey, you good? Try me. Kukushua bado nani die me. Hey, hey, you good? First love, wezi buy na do, wezi pata juzo kwa duka na inaga stock. Dema shani block, kumbe scratch alia na mstock. Tenje kidungu wa shiki, mabadaye mende labo na rafiki. Sapo matai mapiki, lifa kipewa onekani wiki. Snapchat insta shkiki, squeezy, strani kiki. Na konesha vya na ishi, mibado na pika mziki. Majaliwa yangu riziki, time gani kwa niangu. Hey, hey, you good, why me? Unufanya vitu siku dani. Hey, hey, you good, try me. Kukushua bado nani die me. Hey, hey, you good, why me? Unufanya vitu siku dani. Hey, hey, you good, try me. Kukushua bado nani die me. Hey, hey, you good.
Nipenda kaka demju kakujaka makejani. Kira nipa vitu damu chinda mbaka jo asali. Mupenda kaka demju kakujaka makejani. Kira nipa vitu damu chinda mbaka jo asali. Debusha ni wachi ya kalawa masasa. Mtaani nikipita wananitaka master. Masa uliamua hivi punde anasa. Sasa ona tuko karibu kunaswa. Ulifanya kitu kujiona jitu. Ulipata kamutu tu. Mina kushudu, wakuna venye ningedu. Nilikuwa mambudu, na badu nikuwa nasikia udu.
Hey, hey, you good.